waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali
bilayska victoria ayaa doonaya inay kor u qaadaan ku soo biirida bulshada kala dhaqamada duwan ee bilayska ku soo darmanaya si gaar ah weliba bilaysku waxa ay danaynayaan wakhtigan aynu ku jirno bulshada iyadu ka soo jeeda afrika tallaabadan bilayska victoria ay qaadeen ayaa timid kadib markii ay wakhtiyadii dambeete ay badatay hadalhaynta dhallinta da'da yar ee afrikaanka ka soo jeeda ee dembiyada galaya iyadoo markaasna magaca african gangi loo adeegsaday arrintan ayaa warbaahintu ay muddo xoogga saartay iyada oo sababtu ay ahayd in madaxda dowladda federaalka ahi inay u dhigeen in xukuumadda victoria ayna sidii loo baahnaa wax uga qabanin arrimahaasi mucaaradka gobolka victoria ayaa iyaguna sidoo kaleete dhankaas u dhigay arrintaasi bulshooyinka ka soo jeeda afrika ayaa iyagu laf ahaantoodu waxa ay u arkeen in qaabkaasi loo qaadaa dhigay arrintaasi da'yarta dembiyada gala ee afrika ka soo jeeda in aynan cadaaladda waafaqsanayn iyaga oo bulshadu ay ka xumaatay ereyga gaangida la isticmaalay iyo weliba in bulshada loo aflagaadeeyey dad aad u tira yar oo iyagu khalad galay oo weliba dadkaasina ay ahayd in lasoo dumo oo markaana wax loo qabto kadib xaaladaasi ee ka abuurantay arrimahaasi dhallinta da'da yar ee dembiyada galaysa ee afrika ka soo jeeda ayaa bilayska victoria iyo hogaamiyaalka bulshada afrika ee victoria ay si wada jira waxay u bilaabeen kulamo ay kaga tashanayaan xaaladahaasi iyo sidii wax looga qaban lahaa arrintaasi wadatashigaasi ayaa waxa uu dhalay in haddaba la magacaabo guddi howleed hogaamiyaalka bulshada afrika ka kooban kuwaas oo muhiimadoodu ay tahay in ay kala shaqeeyaan bilayska victoria sidii wax looga qaban lahaa dhibaatadaasi tallaabadan bilaysku ay hadda ku doonayaan inay haddaba qortaan dhallinyaro da'yara oo ku biirta bilayska kuwaas oo la filayo inay wax ka taraan dhibaatooyinka noocaas oo kale ah ayaa ah mid ay ku doonayaan in la helo bilays bulshada afrika ka soo jeeda oo fahmi kara dhaqamadaasi samuel maliwal oo isagu ah nin dhallinyara oo ka soo jeeda waddanka koonfurta suudaan ayaa isagoo sheegaya faa'iidada ay leedahay in bilays afrikaana la helo oo la qoro waxa uu markaana sidoo kale ka sheekeeyey taariikhdii uu ka soo maray xabsiga ee aadka u qadhaadhayd samuel ayaa waxa uu ku dhashay xere qaxooti waxa uuna yimid astreeliya isagoo oo 12 jira hadda waxa uu jiraa 28 jir in haddaba muddo badan uu dhibaato ka bixi la'aa wakhtigii uu yaraa isagoo markaana sheegay in uu bilayska kala kulmay dhibaato badan waa laygu garaaci jiray xabsiga wuxuuna iigu yeedhi jiray nin bilayska ka mida oo xabsiga jooga naygar taasina waxa ay ahayd buu yidhi dareenkii ugu xumaa oo weligay isoo mara markii uu qof awooddaasi leh uu hoos kuu dhigo darajadaasna uu ku eego hadda maliwal oo ah iskudubaridaha dhaqamada kala duwan kana tirsan naadiga isagu north melbourne ee a f lka ayaa isagu waxa uu haddaba aaminsan yahay in jidka keliya ee xal loogu heli karo dhibaatadaasi in ay tahay in la kordhiyo da'yarta dhaqamada kala duwan ee ku biiraysa bilayska
the police will definitely learn from that person culture wise they would bilaysku
dhab ahaantii buu yidhi waxa ay ka baranayaan qofkaasi khibradda dhaqanka kale waxa ay fahmayaan waxa da'yartaasi ay soo mareen iyo sidoo kaleete dhaqamada ay ka soo jeedaan dhab ahaantii hadda wakhtigan bilayska victoria waxa ay ku go'aansadeen in ay haddaba qoraan da'yar ka soo jeeda bulshada afrika bilayska siyaasad ahaan hadda waxa ay wataan qorshe ay ugu yeedheen ballaadhinta baaxadda ka qaybgalka bulshooyinka dhaqamada kala duwan ee bilayska ay ku soo biirayaan balse arrintaasi dareenka ay bulshadu ka qaaday ayaa waxa ay tahay shuruudaha lagu qaadanayo dhallinta afrikaanka ah iyadoo markaana ay bilaysku sheegeen in ay la mid noqon doonto shuruudaha dadka kaleete ee bilayska lagu qaado dor burhaan axmed oo isagu african think tank ka socda ayaa waxa uu yidhi taasi ma aha qaabka ujeedooyinka la hiigsanayo lagu gaadhi karo
what is missing in that is the diversity inclusion lack of understanding. Building trust with
waxa meesha ka maqan ayuu yiri Dr. Burhan waa dhaqanka kala duwan soo dumida fahandarrada dhisida kalsoonida u dhaxaysa bilayska iyo bulshada buu yiri waa arrin muhiim ah jirida siyaasad kaliya oo markaana iyadu la adeegsanayo ma aha buu yiri arrin iyadu horey loogu socon karo balse sida uu sheegayo Stuart Bateson sargaal ka tirsan bilayska Victoria qaybta badbaadada bulshada iyo ka hortaga dambiyada ayaa waxa uu isagu sheegaya in hadaba shuruudaha lagu qaadanayo bilayska cusub ee Afrikaanku inayna waxba iska bedelaynin marka la eego shuruudihii hore ee bilayska dhamaan lagu qaadan jiray.
It's important that we maintain our standards not only for the prosperity of the police force and the community but also individuals, you know.
Waxaa muhiim ah in aan sii haysano shuruudahaasi kaliya ma aha horumarka ciidanka bilayska iyo bulshada balse sidoo kale buuri shakhsi ahaan weeye hawsha bilaysku run ahaantii waxay ka dhignaan kartaa mararka qaarkood sida jawiga taksiga uu ku shaqeeyo oo kaleete. Dr. Ahmed ayaa muddo isagu soo hawadinayay aragtida ku haboon in hadaba bulshada Afrika ay ku soo biirto bilayska Victoria wuxuuna aad ugu ololeyn jiray wax ka badan 10 sano in dhaqamada kala duwan ay ku soo biiraan bilayska Victoria wuxuuna haatan aad uga calool xun yahay horumar la'aantaasi arintaasi ka jirta.
They keep doing meetings and orientations non-materialized with an outcome. From the time we started by now
waxay qabanayaan si joogta ah kulamada iyo sidoo kale wacyigelinta wali wax ficil ah looma turjumin tan iyo waqtigii aanu bilownay ayuu yidhi ilaa iyo haatan aan taaganahay waxay ahayd in waqtigan ay jidadka taagan yihiin tiro badan oo bilayska kala dhaqamada duwana hogamiya Bateson ayaa waxa uu sheegay inay haatan caqabada haysata bilayska Victoria inay tahay sidii ay u soo jiidan lahaayeen dhalinyarada Afrikaanka ee rag iyo dumarka ah ee ay doonayaan inay ku soo biiraan bilayska. Isagoo hadalkiisaasi wata ayaa waxa uu yidhi ugu horreynta waxaan filayaa buu yidhi in dhab ahaantii aanu u baahanahay inaan dadka u cadayno in naloo arko inaan nahay xarun shaqo oo markaana la dooran karo taasina waa arrinta ay tahay in aan ka wada shaqayno bulshada dadaalkan ayaa muddo soo soconayay iyada oo ay si wada jira ay isula eegayeen siyaabaha loo fududayn karo culaysyada ku soo beegmay bulshada Afrika ee si guud Australia si gaarana gobolka Victoria iyada oo isku dayada noocan oo kalena ay rajo weyn muujinayaan in hadaba ay tahay mid wax ku oola keenina karta aragtida hadaba Afrikaanka laga haysto inay si wacan isu beddesho.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha SBS toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo SBS Radio app. Boqo sbs.com.au/somali.